Mumaulira male embeera ya bunkenke mu ggombolola ya Lwengo Rulo mu disitulikiti ye Lwengo olw'envubu eyinaayina ku kyalo esuza abatuuze ku Tebuukye. Envubu eno okusinga erabiddwako ku kyalo kya Mpisi era ssentebe waakyo John Baptist Maalo mweraliikirivu olw'abaana bagenda okukima amazzi nti eyinza okubatuusaako obulabe ate ng'eyonoonye n'ebirime omuli kasooli, amatooke n'ebirala.
Twalundiddwa envubu tetategedde gy'eva tugisanze mu mwanyi ezange nandi mukijjamu ebirakirwa n'obuki naye baseemu enkoze sayansi gyenfunye ennungi ebete nakunnumbagana nze nengira be mabega wange naye base nandi mukijjamu mwanyi naye basemu muti ogw'omufene mu kikome saweze nenvubu ekyaliwo era zisawe zino nsibuddeyo nenzisinatuka na kyawoggonye nenvubu ekyali mu mwanyi etudde tulina abaana bawummudde abaana bagenda mu mifene eri mu kifene tulina kumwe tugenda tukola abaana bali mu mwanyi tulimukukola mu envubu ene
kakati ye omubaka wa gavumenti e Lwengo Emmy Kateera tuli abagenyi abatuuza bagumiza nti bayise ekitongole ky'ebisolo bakwate envubu eno.
Katugenda kuyita ba wildlife eyonsero eva mu habitat zaayo eri ng'omuntu obazo ziri ezakyazanga ezo ate zikkirizibwa embubu ekkirizibwa kubeera mu ntobazi zaayo bagiyita habitat so ekyo kitegeeza nti weba etolose eyo nevaayo kakati abantu kwegamba saagala ebatuuseko ekyobulabe babeere basooke baleke bagisemberera abaawuba bagenda kujja kubanga bakubyeyo ripoota bajja